waa tahay dhageystayaal, intaasi aynu ku dhaafno barnaamijka waxbarashada WIK maadamad ay nasiinaysay oo ingiriiska oo galaaska labaad ahaa ee iskuulaadka sare. Dhanka kale, aan ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka kala socota iyagana WIK oo lagu kala magacaabo Cali Graad iyo Alisa oo wado la talin qaas ah. Waliba dhanka ardayda ayaan filayaa, labadooda ayaan ku soo dhaweynay, ayaga ayaa sharixi doona waliba meelo badan ka taaban doona lixda saac ama 12:10 ee duhurnimo markay saacadda dul taagan tahay. Waxaan filayaa in barnaamijkii ay la talinta hay'adda ardayda u wadaan halkaasi ay ku joojin doonaan. Alisa and Ali Grat, welcome the microphone of Radio Gargar and is that whatsoever you have with us and our listeners.
Morning everyone, this is Alisa Yeta working with Windle International in counseling department. With me here is Malimo Alnur Al-Kadir, who will be here helping us in translation.
Good morning everyone, my name is Ali Noor and working with Windle International. Today we are here to give you some counseling issues concerning about educations with my colleague who will be going the program. I'm here to assist you for the interpretation. Welcome.
Okay, as a counseling team, we are looking at sexual exploitation and abuse. My colleagues have been here previously handling introduction part of it and the areas which will be put into consideration also when handling this area. And today we'll be looking at identification of sexual exploitation and abuse cases.
And Madam Ta Alice waxay ka shaqeysaa ama ay bulshada u qabataa ardayda ee loo geysanayo dhibaatada macnaha shaqaaqa, sida macnaha guurka degdeg oo gabdhaha ayagoo iskuul dhiganayaan oo iskuulkii laga bixiyo oo guur degdeg lagu dhiirigeliyo inay aadaan ama ay guursadaan, iyo macnaha shaqaaqada kaleeto oo gabdhaha ka xanibaayo waxbarashadooda xilliga ay waxbarashada ku jiraan. Arrimahaas ayaa marka bulshada kala shaqeysaa iyo iskuulaadka.
Okay, before we move on, identification of sexual exploitation and abuse cases, let us define some of key areas before we move on.
And waxay rabtaa inay ka tataawato ama ay ka sheegto waxyaalaha u keeni kara macnaha shaqaaqada gabdhaha.
Sexual exploitation. What is sexual exploitation? This is any actual or attempted abuse of a position of vulnerability.
And shaqaaqada waxa waaye gabdhaha in macnihi waxay yihiin gabar seeda waa dhibane, wax macnaha ficil loo geysto ama xoog loo samaysto kaleeto ama jirdil lagu sameeyo kaleeto ayaa la dhahaa waxyaalaha shaqaaqada.
Differential of power,
adigoo isticmaalaysid xoog gabadhii xoog ku isticmaalaysa.
For sexual purposes,
adigoo rabta inaa macnaha ka waxyaalo xun ku sameyso.
Including but not limited to profiting monetarily,
adigoo macnaha isku dayeyso inay macnihii aa ka faa'iidaysato.
Socially or politically from sexual exploitation to another,
adigoo gabadhii iskuulka dhiganayso ka faa'iidaysanayso ama si dhaqan, si social ahaan iyo si siyaasad ahaan adigoo u dhexgelayso.
We find that as personnel working with vulnerable populations are almost always in position of power or trust compared to those we offer our services.
Badanaa awood loo isticmaalo dumarka ama gabdhaha iskuulada ka dhiganayaan sidii adigoo isdheeso kaleeto waxqabad baad u qabanaysaa, laakiin interestigaada ama muhiimadaada uu yahay in macnaha aad xadgudub ku samaysid qofkii dhibanaa ahaa.
It is this position that creates the potential for abuse and requires our judgment and vigilance.
Anaga marka waxaan dhaqgalnaa inaan isku dayno gabadha xuquuqdooda inaan ilaalino si ay waxbarashadeeda heer sare u noqoto, sida macnaha dhibaatadeeda ay macnaha sidaan loo geysan lahayn dhibaato.
Even if someone is not directly involved in the sexual act or the attempted sexual act, but gain profit from it in one way or another, then his or her conduct also constitutes to sexual exploitation.
Qofka waxaa laga yaabaa si toosa inuu qofka u beraarin ama u aado si laakiin indirectly ama wada kale uu soo maro uu rabo inuu uga faa'iideysto qofkii maskaxdii micnaha uu ka bedelo uu la yeeshto micnaha galmo ama shaqaaqo xun oo kaleeto uu ku sameeyo qofkii ardayga ah oo iskuul dhiganaya ama dumarkii. Marka waxyaalahaasna micnaha looma ogolo in lagu sameeyo ardayda.
Now let us move to a definition of sexual abuse.
Haddii aan rabno inaan si fiican uga sii hadlo waxaa la dhaho sexual abuse-ka.
The first thing to put into consideration is all sexual activity with a child that is below 18 years is considered as sexual abuse.
Qofkii ka yar da'da 18-ka oo loo geysto macnaha kufsi ama dhib waxaa la dhahaa sexual abuse ayaa la dhahaa.
So sexual abuse is the actual or threatened physical intrusion of a sexual nature.
Sexual abuse waxaa la dhahaa qofka adigoo maskaxdii ka dishay ama jirdil aad ku samaysay ama si xoog awood leh aad macnaha qofkii uga faa'iideysatay.
Whether by force or under equal conditions.
Adigoo isticmaalayso xoog ama xaalado kaleto u barbar dhigmayso.
Some examples of sexual abuse with me here, that is rape.
Waxaa tusaale kamid ah waxyaalaha shaqada loo geysto dumarka ama ardayda kufsiga kamid ah.
Sexual assault.
Kufsiga iyo macnaha aweydiisa matanka.
Sex with a minor and sexual activity with a minor.
Adigoo la lahaanayso galmo dadkii da'da yarka oo kaleeto.
What we should understand is that sexual exploitation and abuse occurs against a beneficiary or vulnerable member of the community.
Badana waxyaalaha waxaa dhibka loo geystaa dumarka dhibaataysan oo danyarta ah oo u baahan in la garab qabto.
Let us now move to how do we identify these sexual exploitation and abuse cases.
Sideen marka arrimahan aan u joojin karnaa ama aan ku ogaan karnaa.
We'll also focus on examples so that it helps us to understand more.
Marka anagana tusaalooyin fara badan ayaa minaha ka sheegaynaa.
So on sexual exploitation, how do we identify perpetrators of child sexual exploitation and abuse?
And sideen macnaha ku ogaan karnaa qofka yar da'da yar oo loo geysta dhibka?
You as an individual, you can play a critical role in identifying signs that a humanitarian worker may be engaging in child exploitation.
Qofka dhibaatada loo geystay, for example, waxaa tusaale ahaan waxaa ku ogaan karnaa maskaxiyahan qofkii inuu maanta dhan maskaxiyahan uu okay ka aheen. Calaamadooyin fara badanoo lagu ogaan karaa jirtaa qofka shaqaaqada loo geysto.
Grooming a child or the vulnerable for the purpose of engaging in sexual activity.
Marka adigoo macnaha dadkii group ahaan isku keenayso oo isdhahayso macnaha waxba u faa'iideynaysa, laakiin niidaada ku jirto inaad xumaan ku sameyso.
You need to report the following in case you suspect.
Haddii aad aragto bulshada ku dhex aragto waxyaala oo macnaha shaki gelinayo, waa inaad la kaashataa hay-adaha samafalka.
First of all is feel uncomfortable about the way an adult interacts with a child or children.
Haddii aad dareento qof weyn oo ciyaal macnaha sim ay qaab daran ama si aada ku qancin oo la dhaqanaya ada aragto waa inaad micnaha wax qabad ama aad badbaado ku samaysid.
Number two, if you suspect that an adult may be engaging in sexual abuse with a child.
Haddii aad dareento ama ka shakiso qofka weynaa oo qofkii yaraa ku soo jeesanayo oo ku xadgudbaayo ama xumaan la damacsan, ayadana waad ka difaaci kartaa oo bulshada arrintaa waa ku garab istaagi kartaa.
If you suspect that the adult is grooming the child or children for the purpose of engaging in sexual activity.
Haddii aad dareento oo kale, haddii dad qof weyn oo macnaha isku aruurinayo ciyaal ama rabo inuu ka ganacsado si khaldan ugu sameynayo macnaha shaqaaqada, aad ka shakisid naftarkeeda, ayadana waad nala qaybsan kartaa.
And finally, if you reasonably believe that the adult is at risk of engaging in sexual behavior with a child or children.
And arurta yarar badana waxa dhibaatada u geysta dadka waaweyn, macnaha badana dhibaatada meesha u imaataa dadka macnaha isku mid maaha dad macnaha dareenkooda miniidooda ka jira. Waxaa jira ciyaalka macnaha aada wax shaqaaqa ku sameeyo kale.
Some people have found it very difficult to identify sexual exploitation and abuse cases, but let us look at the warning signs of these cases so that in case you trace any kind of warning, you will be in position to report.
And hadii marka aad waxyaalaha soo aragtid la kulantid, waxaa la rabaa inaad macnaha la qaybsatid laanta macnaha gargaarka ugu baahan in lagu garab istaago ciyaalka.
Victims of abuse are unlikely to tell anyone that they are being abused.
Haddii ciyaalka dhib loo geysto ama lagu xadgudbaayo, qof walba wuxuu mas-uul ka yahay ciyaalka badbaadadiisa.
Some of them may think that they are in a loving relationship and others may feel like they have no choice.
Qaarkood ayagoo ka dhaadhicinayo inay macnaha si xoog leh ay xiriir kula sameystaan ama jaceyl iyo waxyaalahaas ay ku sameeyaan. Caruurtiina haddee waddo kale u furan male, waxaa laga yaabaa qofka haddiiba ka maskax weyn yahay inay macnaha xoogaaga iska raaco.
And that is why it is very important to spot the signs and act appropriately.
Haddii waxyaala kale oo ayagana dhib u geysanayo ama ka awood badan aragtid, waxaa laga rabaa inaad macnaha aad garab istaagtid ciyaalka.
Sometimes people face challenges in life and there may be many reasons for changing in behavior of a child or any other person, but if you notice a combination of worrying signs, it is time to seek help or advice.
Calaamadaha hadda aan ii sheegay oo badanaa shaqaaqooyinka ka mid ah, haddii micnaha aad la kulantid, fadlan micnaha la xiriir sifa dhibaatada iyo waxaad dareemaysid lagaga garab istaago cidda u xil saaran oo wax ka qaban karto hay-adaha samafalka.
If a child or vulnerable member of the community is a victim of grooming, blackmail or sexual abuse, they may show some or all of the following signs.
Haddii hal qof ka mid ah bulshada oo yar dadkii weynaa oo macnaha ku sameeyo xadgudub shaqaaqooyin ah, waxaa marka caruurtii yareed marka waxay dib u dhac bay sameynayaan.
Let us be very sensitive and be in position to identify. In case you identify any of the following signs, then it is a privilege and it is your role to report to necessary authorities.
Haddii aan marka rabna inaan horumarkii bulshadii iyo caruurtii waxbarashadooda u hor istaagno, waxyaalaha xameynaha dhib u keenayo waa inaan ka hor istaagno, waa inaan la garab istaagaa laanta marka u malayn kartid inay wax u qaban karto arrimahana ka difaaci karto inaad micnaha la qaybsatid sifa caruurta horumarkooda iyo waxbarashada looga doono.
Number one, we have regular absence from school, work or other activities.
Waxaa kaloo dhibaatooyin ka jira ama naga haystaan ilmihii oo ka maqan iskuulaadkii oo maqnaashadooda ay badan tahay.
Number two, going missing for long periods and appearing at school extremely fatigued.
Qofki qodobka labaadna macnaha waqti far badan oo qofka iskuulka ka maqnaanaya maalin maanaya maqnaashiisa marka saayid waaye.
Number three, being dishonest about where they have been and who they have been with.
Midda saddexaadna macnaha meeshay ku maqnaayeen ama meeshay ka imaadeen qaarkood ayagana aan garanayn bay jirto.
Displaying mood changes like hyperactive.
Isbeddel noocnooc aad ku dareemi kartaa.
Secretive and hostile.
Amusnaan fara badan inay macnaha qarsadaan sirtooda.
Aggressive and impatient.
Xanaaq fara badan, dulqaad kiyo ku yaraado.
Anxious.
Iyo dulqaad la'aan.
Withdrawn and sometimes depressed.
Waxyaalahaas oo dhan macnaha ayaa keeni karo.
Number five, we have talking about new friends. You may find that the victim talks about new friends who don't belong to their normal social cycle.
Waxyaalahaas oo idil marka aad ka aragtid cunuga ama ilmaha da'da yar, waxaa la rabaa marka waxyaalaha marka inaad dhibaato ka wareysatid ama dhibo ku hayo.
Number six, the victim may present gifts or money given by new friends.
Qofkii aqligiisa laga sari karaa waa lacag baa loogu bedeli karaa ama lacag baa la siin karaa.
The victim may be having large amount of money which they cannot account for.
Dhibaatooyinka marka lacaga fara badan iyo ganaax fara badan buu u keeni karaa qofkii inaa dhibkaas sameeyo oo lagu qabto lacag fara badan baa lagu ganaax karaa ama dhib weyn buu keeni karaa, qarash weyn buu ku ridi karaa.
Using a new mobile phone given by new friends frequently and excessively, making calls, videos, sending text messages.
Ciyaalka mid kale telefoonada haystaan ama telefoon cusub lagu gaday, messages ku diraayaan, video wax ka daawanayaan, waxyaalo minha aan munaasab ahayn.
Another area we should put into consideration, the victim may be very secretive about their phone, internet and social media, and sometimes you can find them going to an extent of setting a password or a pin so that other person cannot access.
Badanaa waxay sameeyaan ama ay ku dhaqaaqaan marka telefoonadaas qofku isticmaalayo kale sifo password iyo pin iyo waxba iskaga xiranayaan minaha telefoonada.
Another area we should be sensitive at is the victim may be picked by an older or new friend from school or down the street or even in the market.
Marka qof maalinta waxaa laga yaabaa qof cusub soo baratid telefoon oo iska baratiin qof cusub uu ku soo baro, waxyaalahaas oo idil marka dhibaatay u tahay macnaha xagga waxbarashada.
And also let us check on the following areas.
Haddii aan wax kale ku daro.
If you realize the following from some of the students, you need to put into consideration and report appropriately.
Arurta waxaa la rabaa in aad looga taxadaro waxbarashada.
If they give threats to end relationships if they don't have sex.
Waxyaalaha shaqaaqooyinka oo dhibaatadu keenayo waa in meelaha aad kala dadaashin waxbarashada ka halaynin.
If they report that from their relationships they demand that they have sex with other people.
In macnihii waxyaalahan shaqaaqooyinka bulshada dhib ku ah caruurta waxbarashada dhib ku ah, in macnihii aad looga taxadaro ciyaalka.
If they report expectations to provide sex in return for food, a place to stay, drugs or gifts.
Qofka waxaa la rabaa in maskaxda laga bedelo, meelaha jiftaan ku siina, lacagaan ku siina, isagoo waxbarna waxaa la rabaa in laga bedelaba aqliga oo la waxaasan ku qabanayaa, lacag baan ku siinayaa intaasoo beri, waxba adiga wax maskaxdaada bedelayo, marka waxyaalahaas oo kale ma wanaagsana.
If they report of receiving money in return for sexual acts.
Haddii marka qof uu lacag baan ku siinayaa wax aan sameyno shaqaaqa u ku dhaho, ma fiicnaa inaa ka digid.
If you realize they are sharing sexual photos through social media.
sabaro ayagana isku dirayo.
If you identify there is threats to humiliate or share sexual images to victims if they don't carry out sexual acts.
Qofka halgaa inuu ku raadi waxa ay sameeyayseed sabaradaada ama waxaan ayaan ka jaraya ama aan kula ugu agjuleeyo ayagana ma fiicno.
To understand this better, let us now categorize which kind of cases can be sexual exploitation and which one are sexual abuse. The following are examples of sexual exploitation. Number one, a head teacher at a school employed by an NGO who refuses to allow a displaced child to enter his school.
Waxaa ka noqon kartaa nin maamulo oo iskuul joogo, tusaale ahaan yaa cunug iska diidi karaaba inuu iskuulkiisa u dhigto.
Unless her mother sleeps with him.
Haddii aysan ila jiifinaynin ama hooyadeed ay ila jiifinayn oo kaleeto gabadha ama qofkan iskuulkayga ma imaanayo, waxaa laga yaabaa inuu macnaha waxyaalo kale ay ka dhexeeyaan. Waxaasoo kalena ay nafirkeeda shaqaaday noqon kartaa.
Number two, a UN driver who regularly provides rides in the official UN vehicle to village school girls or boys traveling to school in neighboring town in exchange of him taking photos of them posing naked.
Tusaale ahaan haddii macnaha jirto darawal hay-adeed ama darawal UN ka shaqeeyo arday gabar macnaha sabar macnaha intuu ka qaado haddii ay diido ama macnaha uu hadhowti sabradii meel xun geynayo ayadana arrintaa ma wanaagsano.
A female boss of an NGO office refusing to employ a young man unless she sleeps with him.
Qof macnaha rabo inuu shaqo siiyo xafiiska joogo qof gaadi dumar ay soo codsatay shaqada xafiiskii, haddii shaqadii uu siin waayo wuxuu dhahay uu ku xiray haddii la jiifanin shaqo ma siinayo kaleeto. Taa naftarkeeda waa shaqa qada, marka ma wanaagsana idana.
An NGO worker requires a woman to sleep with him before he gives the monthly food distribution.
Waxaa laga yaabaa qofka bulshada xaquuq u leeyahay in bil walba raashin la siiyo. Haddii qofkii hay-adda ka shaqeynaya uu dhammaanta raashin kuma qorne, haddaad ila jeefin raashin kuma siinayo, ayadana arrintaa ma wanaagsano.
So if you identify any of the above and many others, be in position to report to the necessary authorities so that an action is taken.
Waxyaalahaas oo idil haddaad aragto qofka darawalka hay-addu shaqeynaya, qofka xafiiska joogay, oo macnaha bulshada waxyaalahaas shaqaaqada ku sameynaya aad la kulantid, waxaa laga rabaa marka inaad nala soo xiriirtid ama la soo xiriirtid hay-adda u xilsaaran ama dadka macnaha garabaa ka heli kartid.
Let us now understand more about sexual abuse by use of examples.
Tusaale kale hadda ay ku daro.
The first example, a refugee who is employed as an incentive teacher by an NGO lures a female refugee collecting food.
Haddii qof shaqaale oo qooti hay-ad u shaqeeyo,
he lures her to a deserted place and rapes her, announcing that he will tell her husband they are having an affair if she tries to report the case.
Qofka haddii macnaha uu shaqaale ahaa uu qof dumar ku xadgudbo uu dhaho macnaha haddii ay sheegtid waxaanan sameynayaa, marka ma wanaagsana iyadana.
Supporting prostitution,
adigoo macnaha shaqaaqada kusii dhaqaaqaysid.
Another example is a male local staff member touches young girls inappropriately and intentionally as part of children's psychosocial program.
Marka arrimahan shaqaaqada bulshada ka jiraan amas, waxaa rabnaa inaan ka hor istaagno, aan garab siino bulshada si aan ku joojinayn shaqaaqooyinkan.
We find that we've got people don't understand who are mostly affected in this area. Let us check on that area. Who is mostly at risk of sexual exploitation and abuse?
Haddii aan marka ku daro badana dhibaatooyinka qolada ay gaarto ama ay aad u saameyso?
Number one, sexual exploitation and abuse happens to any vulnerable member of the community.
And qofka macnaha bulshada oo dhibanaha eh.
Children inclusive, regardless of the age.
Ciyaalka iyo da'da yar.
Background.
Taariikhaha dambe macnaha ama qoyskaada.
Socioeconomic status.
Dhaqaale la'aan.
Gender.
Haddii macnaha rag ama dumar.
And sexual orientation.
Iyo shaqooyinka macnaha xadgudubka.
Offenders, let us not put in, okay, some people think that most offenders are male, but we find that even women are found into these cases. So offenders can either be men or female.
Dadka macnaha dhibaatooyinka geysta badanaa bulshada waxay u maleysaa rag, dumarka naftarkoodana way geysan karaan.
So to conclude,
adii aan maanta soo gabagabeeyo waxaan idin hayay.
If you witness an incident,
hadii aad la kulanto waxyaalahan oo kale to,
receive a disclosure or form of suspicion,
and hadii aad la kulantid ama aad ka shakisid ama qof sameeyna aad la kulantid,
that a child or member of community is a victim of sexual exploitation or abuse,
qof bulshada kamid oo waxyaalaha sameeynaayo,
let us act with an immediate effect.
An fadlan garab istaagno aan is caawino.
This can be done by reporting to relevant authorities, observing maximum confidentiality.
Inigoo ilaalinaysiin qarsoodi wanaagsan, inigoo ilaalinaysiin taxaddar wanaagsan, sida arrintan marka bulshada shaqada looga ilaalin lahaa, waa inaad ku garab istaagtiin.
What we are required, okay, some people may fear about your security, but it is not our role to investigate. What you're supposed to do, just report and leave investigation for police or the relevant authority.
And adiga marka waxa laga rabaa in macnihii aad ka shaqeysid shaqada ka jirto bulshada, in macnihii laga horjoojin lahaa ama laga joojin lahaa si gacmo wada jire adoo la shaqeynaysid hay'adaha samafalka iyo qofka alla ku dhow oo malaynayso inuu arrintan garab ka siin karo.
So in case you identify any of the mentioned above, you can report to the TDH.
Hay'adaha la rabo inay lala kaashado arrimahan waxaa ka mid ah hay'adda TDH.
You can report to DRC.
Hay'adda kale oo DRC.
MSF.
Hay'adda MSF.
Police post.
Iyo dowladda
Kenya. Save the Children.
Yeah, save the children.
And also as Windle Trust, we are here to help.
Yeah, I the Windle Trust either.
Let us act accordingly to save our society from sexual exploitation and abuse.
And garab stagno and is garab stagno and obulshivine how we may not divato in Kakuimankar and Kuristaker.
We are here with the main aim of transforming this society to make it a better place to stay. So I hope we'll take on that. Thank you very much and have a great day ahead.
Marka wa maasantiin hadalkeygana intaas ayuu ku saabsanaa. Maalin wanaagsan ayaan idin rajaynayaa oo billahi tawfiq.
Although we reach the end of program, both of you, I will give you a 1 minute to conclude our program, the last mission for the community. Madam Alisa and Ali Noor.
Aye.
Last minute of community.
Summarize.
To our beloved community members, we urge you that let us be our brothers and sisters keeper, and let us not hide these cases. In case you identify any of the case, whichever, even though is your brother, sister, or whoever, let us be in position to report so that we'll save the lives of others.
And bulshada ina wanaagsaneed, and waxaan idin ku dardaarmineyna inaad wada shaqeyno oo macnaha arintan shaqada bulshada garab laga siiyo. Haddii dumarka ay yihiin, haddii ragga ay yihiin, waxaan idin dardaarmineynaa in micnihii aan waxqabad ka sameyno oon si gacmo wanaagsan, gacmo wada jiri aan ku wada shaqeyno sida arintan aan uga yaran lahayn bulshada.
Thank you. Till we meet again, back to you to studio.
Wa mahadsantihiin, ilaa iyo mar kale oon ini iman doono. Sidaas ayaan inku rajaynayaa nabadgelyo. Asalaamu calaykum.
Wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh. Dhamaan way mahadsantihiin mas'uuliyiinta iyo ka hadlayay shaqooyin ka dhaxlaca bulshada dhexdeeda hay'adda ka socdeen waa WIK. Waxayna kala ahaayeen mas'uuliyiinta Aliisa iyo waliba Cali Noor Graat. Inta aynu barnaamijkan midkiisa xiga hawada aynu dib ugu kulmi doono dhageystayaasha aynu jecelan lahay sida iyo amaana Allah.